size yakhole ilungami angithi bama ngisize tata ngisize yakhole ilungami angithi lo mama yakithuka awubheki inkomo zami angithi lo mama yakithuka awubheki
Mama, this is it. That dog, this is it. Them so late.